batabawe abakuzi bazavuga inkuru za utabatumye bagende babwira rubanda hirya no hino bati kurya imana yumva gusenga kurya imana yumva gusenga bagende babwira rubanda hirya no hino bati kurya imana yumva gusenga kurya imana yumva gusenga amase ngesho kurya imana yumva gusenga nimwihangane kurya imana yumva gusenga nimurambirwe kurya imana yumva gusenga amase ngesho amateka yawe meza ntiyakurwaho n'ubusa ureke kwikanga ikibi imana ntirenganya imana ntirenganya amateka yawe meza ntiyakurwaho n'ubusa ureke kwikanga ikibi cyose Imana ntirenganya Imana ntirenganya amasengesho
kurya imana yumva gusenga
nimwihangane
kurya imana yumva gusenga
nimurambirwe
kurya imana yumva gusenga
amase ngesho
kurya imana yumva gusenga
iyo usoroma ibigusumba wihanganira ibigutokoza ibyavuzwe n'abantu ntibigukange ahubwo tega ugutwi wumve uko ivuga nayo iyaremye umunwa nayo iravuga iyaremye ugutwi nayo irumva agahinda kawe niyo kakamenywa n'abantu nayo irumva kandi iravuga amasengesho
kurya imana yumva gusenga
nimwihangane
kurya imana yumva gusenga
nimurambirwe
kurya imana yumva gusenga
amasengesho
kurya imana yumva gusenga
Senga.